Achikido mtese sa mkolo wa ministri yobula mkolo mkolo guno Dr. Daniel Uchabayi nzala gide bakulira aduwa alidori ya mkono General Hospital bagulewo faido kupolise mkono wanoyenze kuchaba sawo abano kuduwa yunga tebako ila mduwa alidori nenga baje ne wako esabi yuntu vye duwa ilo kulongo sabaru wade ate kubukana obwensimbi obuyitirivu.
What we have asked is that is it in order for a private doctor who is not in a payroll of government to operate patients in Mukono General Hospital Theatre while they are paid huge amounts of money by patients? Dr. Chiwulide omusawo takola mu ddwaliro eryo tali ku musaala ate najja n'alongooseza mu hospital kati gulawo general file polisi etuyambe we answer. Ekyo kiragiro tubeebaza kubanga mwamaze okulonda kati ebyobufuzi twabuvuddemu. Omanyi akaseera k'ebyobufuzi kaleeta abantu okukyamuukirira ne boogera ne batalinaako wiino. N'omubuuza omusawo eyakusabye ssente erinnya lye yaani? Bwe tugenda naawe mu ddwaliro osobola omunsongeramu nti egundi olumu kisoboka olumu abagamba nange bangambye ndoza dokita weeka wempa abannyonnyodde n'ono dokita yarifaringa omulwadde asobodde okuttanya naye nga mwatambuzadde obutambi omukyala tebaamulongoosa n'omwana nga amufiiridde mugoba towasoma bya busawo kano kukanda bulebulabuzi oba towasoma bya busawo ebyobusawo byogereko katono.